other music.
Watch out.
In Rick and Boda.
Watch out.
Jump on the beat.
Nyomiru anye nyimbazo mkwano zimbuwa Uvatoli na mwumu kwano Kufunide ya kalago kumu kwano Uvumu kwano Jangu tuwela gumu kwano yeah. Baby
ay, ay, ay,
ay. Waiting till you call me baby yeah.
Sana kuna baby zina kukwede dekona Ninda kumanda lingo jengula bengono Kwa neku jebona kuziri kutekona Ya tenkula ujagala kundeka uono Be fair to me baby nawe Let's go spend something goli nange Uonyize baby I'm sorry na yekale ne wate
I've been waiting till you call me baby I've been waiting till you call me baby I've been waiting till you call me
Lazima kuhit, japo tengeneza beat Kila siku na kungoja moyoni na zidi choka mwendo wa pole pole Onakuja kama kinyonga, usinipe makalenda, onanumiza boda Aye. Mundo mefika, karibu to my home Take you to my home, since I got no money Love's what I feel honey, wala siasiri mami Siachane na we, come to me, hold your knee Wind your waist, yani love is the only thing I desire Okay, promise to stay, I will show you love I will buy you many things, I will make you fame You're too fair
I've been waiting till you call me, baby I've been waiting till you call me I've been waiting till you call me, baby. I've been waiting till you call me, sweetie.
Baby, Kulinz, 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 Kulinz.
Nyomiru anye nyimbazo mkwano, zimbuwa, uvatoli na mwumu kwano. Kufunide ya kalago kumu kwano, uvumu kwano, jangu tuwela gumu kwano, yeah.
Ngoma lazima kuhit Jafo, tengeneza beat Kila siku na kungoja moyoni na zidi choka mwendo wa pole pole Onakuja kama kinyonga, usinipe makalenda, onanumiza boda Aye. Mundo mefika, karibu to my home Take you to my home, since I got no money Love's what I feel honey, wala siasiri mami, siachane na we